This is an MUT Radio podcast.
Bring you to the MUT Radio station.
Thank you so much for coming, Njani.
Siyaphila, siyaphila. What a great opportunity nje ukuthi sikubone kuyinyanga yabantu besifazane kuyisonto lokugcina kuAugust ukuthi sil wrap up leli sonto kuyinyanga yabantu besifazane. Silande nje one of the successful ladies abakhona emhlabeni abahamba even internationals. We welcome you.
Wow, thank you so much. Ngizakujabula ukuzovala inyanga.
We are very happy. We are very, very happy. As we know that you are achieving the many things in your life at the age of 35. Please, can you tell us as a woman, who is Thandeka Maqhiliza?
Okay, Thandeka Maqhiliza. Intombazane nje ezalelwe eMzumbe kwaHlongwa ePortshepstone yakhulela khona futhi ifunda emakhaya from primary to high school njengamanje ngiwumama onabantwana abaningi. Okay. I have a lot. Okay. I'm a mother of four. Ngiphinde ngibe umama weingane eyiningi ke since ngisebenza nabantwana. I own I foundation ethi Maqhiliza Foundation.
Yeah.
I was born from a family yakwaChiliza, as I'm known as Uthandeka Maqhiliza.
Ama cleanser akaChiliza ubani ngeke ngithakaze nje.
Omdungo shabalalo.
Aw madoda.
Ushuka zibekwa ibekelwa bezayo.
Ngabe ngishaye ikhwela ukuba ngiyakwazi. Mhlambe ukuthi siqhubeke. Who inspires uMaqhiliza ukuthi no la ake ngivule a clothing of your own brand, and can you tell us ukuthi yipi igama la leyo brand leyo mhlambe yakho Maqhiliza?
Unfortunately I don't have a brand that inspires me kangako.
Okay.
But I was inspired by David Tlali and also Uhert,
okay.
Fashion designers. Ngoba yazi bengiba nayo challenge ukuthi mangingena esitolo ngingene ngize ngiphume ngingayibonanga into engizoyigoka. It's either angiyibonanga noma ngizophuma nento engeke ngifanele. So ngagcina
you know yourself, you know yourself, you know.
Gcina ukuthi yabo manje mangabe siyakho shop sisiyaxabana labantu engihamba nayo ukuthi kanti wena yini awuboni lutho nje ngempela uzoziphuma eshop awuboni lutho. Bangikhombisa ama sneakers tonton, ngiboni lutho. Then kwathi ngo 2012 ngoba ngifike eThekwini ngo 2008 after ulo ngafika 2007 after ngiqede umatric.
Okay.
So uma ngifike eThekwini ke ngangakalazi nami ngingakazi lutho ukuthi yini ngifuna ukuyenza, ngisafuna ukuyithola kahle kahle. Kwahamba isikhathi ngingawuthola umsebenzi. Ngilokho ngithola nje lawo ma piece job nyana ngathi ayazini ngoba nento engiyifundile futhi angingawuthola umsebenzi wakhona. Ekhaya bekuthungwa. So since umama nogogo bebethunga nomamncane.
Yeah.
Kwase kuba yimina ke onothando lokuthunga kubazukulu.
Mhm.
2012 ngaqala ngilokhu ngithungela mina yabo ubhidilisha.
Yeah.
Lo ngibhidilisha ngithungela mina into engizoyiqhoka. Ngaze ngathola ke imentor okwakuthembani Mobotho waseZimbabwe owangifundisa ukuthi okay, this is how you take your measurements, this is how you do your sewing, this is how you make sure ukuthi ditches zakho ziclean and straight. Kakufundiswa uThemba ke uMobotho naye who was inspired by David Lali. Owake wa I think he won an award after enze ingubo la ICC that had an elephant head.
Okay.
So leyo ngubo yakhe yamthatha yambeka kwamanye amazwe njengamanje usehlala phesheya.
Yazi ngihlezi ngisho all the time ukuthi mangase kuthiwa okay nami ngiyafisa ukungena to this industry of manufacturing ama ingubo. Ngingavele nje ngiproduce ingubo zabantu besifazane because umuntu wesifazane ugqoka nanoma yini. Kunento engiye ngiyibone angazi bayigqoka kanjani ingalo. Gijutai. Some people they are producing ngoba abantu besilisa they are limited engubeni amayiqhokayo. Kodwa when it comes to umuntu wesifazane there are many designs ongamdesignela wona and futhi awu appreciate awathanda.
Kodwa nabo abantu besilisa abekho limited kangako, I think i mentality. Leyo ukuthi mina mangiqokile kufanele ngifake uchino ngifake iskipa ngifake ijezi ngaphezulu mangi formal ngizofaka icoat nayo lo chino lo and iba nama colors abasticker kuona alo chino sokuthi uzothenga u navy khona la ngathanuthi angazi noma babalekela ukwasha noma kubalekelwa kodwa nje
lawe kuthiwa fakwe fridge
ehe kuzoba nalabo brown or black then sebeqedile but kuningi abantu besilisa bangakwazi ukugqoka and nama designs akhona maningi
yes igama lelo khona le brand yakho
Boss Lady Creations.
Okay, between we Boss Lady Creation, it means they were dealing with the only ladies attire, or you can also
it's everybody.
It's everybody. Mm. Oh, wow. Okay.
You do male and female.
Okay. Okay. Boss Lady Creation. It's just angani noma ngithi logo.
It's a brand.
It's a brand name.
Yes.
Okay. Uma ngabe mina ngifuna mhlambe iskipa sizobe sibhalile ukuthi Boss Lady Creation
no okay. Asisibhali ukuthi Boss Lady Creation
okay.
It's only a tag ma ukuthi impahla yakho i-collecte from i-shop izophuma ne-tag but mangabe sikudelivela I won't put a tag ebhalwe Boss Lady for email.
Okay, no problem. It says zwila about ama clothing and some people ngiyacabanga ukuthi bayasho ukuthi okay Yeah, mhlambe bazoyithenga. Akhona ama sales angithi.
Ama sales no we negotiate ama price. We don't have ama sales.
Okay, no problem. Yes, siza to the journey of imodel. Can you tell us more ukuthi njengoba busishila ukuthi you are a mother of many children, mother of your own children and a mother of ingane lezo yifice lapha kuma model. Can you tell us more ukuthi Okay, sesikuzwile ngapha kuma clothing. Ngapha ke kuma models. Kwenza kanjani? Imapha ama activities enzakalayo khona?
Kwa modeling ziningi izinto ezenziwa khona. As for mina ngiqale late.
Yeah.
Ngoba angikhulanga ngiyenza abanye bebekwenza ekhaya but mina I wasn't interested kwinto ze beauty nani.
Yeah.
So ngiqale ngo 2019 where I entered the competition ka Mrs. Mrs. Tourism Globe. Nekwaba ijeni eyayingekho lula but I gained experience and ngagaina ne strength kwesinye isikhathi kuba nalama unknown fears esiba nawo especially uma uzoqala into osumdala so there is a friend of mine owasithanda kunale competition kanje wayengayingeneli ngoba phela yona unomzimba uyathunga and khona kungenzeka ngithi mina sisi and at that time ngangine depression and stress nje ngingekho nje kuyona yonke lento yena akhuluma ngayo then ngathi okay let me just take a risk ngayingeneli competition fortunately enough ngo 2020 ngayiwin competition ukuthi kanjani I don't know
they used to say Sibindu uyabulala Sibindu uyaphilisa
this is a good friend no encourage you it's a good friend yes
emva kwaloko ke ay angibangisabheke emuva ngathi nje i modeling ngiyayithanda then ngaqhubeka nayo ngaze ngafika kwi point la sengiqala khona u Miss Phenomenal KZN Miss Phenomenal KZN nge usiza kakhulu einganeni lezi zama beginner kwa modeling because uyazi ukuthi each and every category or every sport noma ngizothini ngisho bekuthiwa kwa music kunama beginner bese kuzoba khona laba sebene experience kube khona laba sekuthiwa I'm a legend.
Yeah.
So mina ngidila kakhulu nama beginner ukuze bezo ukwazi ukugaina lesiya strength nami ngasithola.
Yeah.
Bakwazi ukuqhubeka ke sebengadlulela ezandleni ezingcono. But as for mina I only train them ukuthi bakwazi ukumelana nama challenges ababhekana nawo ku modeling nokufacea le fear yokuthi nje hey mina ngeke ngize ngikwazi ukuhamba ngebikini mina angikho muhle enough ukuthi kungani into engizengayuyini and at the end of the day I beauty ayikho sebusweni kuphela
yes
it's even within how you treat abantu how you feel omunye umuntu maye ngekho right ukusensa kanjani ukuthi omunye umuntu akaphathekile kahle or even when uzokhuluma lento engizoyisho izofika kanjani kiyena so sibafundisa zonke lezi zinto nokuthi ukuthi ufike kwi competition wangayiwina it doesn't mean you are not beautiful enough but it means kusane izinto ekusafayele uzama kuyilungisa mhlambi walk yakho mhlambe it's how you answer your questions so at the end of the day akufanele bathi uma bephuma kuleyo pageant umuntu aphume with a very low self esteem but kube khona bakufundayo.
Oh yeah, and
this is an MUT Radio podcast.